576-8.
Kakapati.
Exactly 8 minutes after the hour, 11 o'clock. Msakazo no kumsakazo kunqaphambili umsakazo obantu kabantu nabantu hlelweni olabantu kabantu nabantu kamara mfana umohlukhlula makabafana ukapatiya ismatsatsa esansona somsakazo sonke kuzokushala phene hokule shumu nampili kodwa ngaphambi kwalokho ukuthi ngibonga umsakazo ukuthi benza shock ukuthi bahleli nawo kusukela ngehokule sithupha kuzokushala phene hokule shakalolunye kathi khona father amen ahambisana nethimba lakhe they are back again tomorrow doing what they do best and that is morning radio. Mark Mahoney, he is back again next week Thursday, doing what he does best. Ntemba kuthi uyathokozela inhlelo zethu sikuphathele zona. Kina bone olwesine bayaphila abantu. Kabe kayiphutha kwabakhaya bathi kofundaphele, kabe kayiphutha kwabakhaya bathi koLimpopo bakhaya bathi koEastern Cape bakhaya bathi koKwaZulu-Natal. Ndibleke ngise fapa fapa ningi dumela nhle. Mathali wona smatsa samshimana ya mo Mathali namtsori wa ka Mathali namtsori wa Sikhumbula nabo basebhedlela ngaso lesisikhathi sikhumbula nabo basemajele sikhumbula nabo abagulayo abagulele emakhaya sithuma so inkosi sengathi ungayehlala kunini aniphila ngethi mhlambe yasibuza usanda kufulela lo msakazo wasibuza ukuthi lo msakazo ngumamela obizwa ngani nathi nasibizwa ngokuthi si Radio Veritas 576 AM www.radioveritas.co.za channel 870 on your DSTV audio bouquet kanye ngishanga ibukhongo is 20 it didn't to be precise kulapha kukhona 0145271105 pasam ngisha ungenza so akukuhle kuwena ugoga dumela
mphuza
awu awu butsa butsa
bona ke pala mi wa basta ke no kufi ke kali ku
awuzwe vanda bay bakhe karikta mali yena fe karikta mali yena fe la are elela kubahla ukala madumela
yiwe
kunjo Zolo wami.
Sini.
Ngimunandi ngisong sweet ngiyatsatsa wena.
Kibelile usibusi.
Sisibusi, mawa phila abantu yazwa?
Hayi, saphila fethu.
Thank you. Yebo. 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 Hela, dumela wena.
Adi
mera swati. Ukho stili.
Ari teng swati.
La kena li latelana li mogotsi wa ha.
Yo, ke mo nane.
Eke mo nnete. Ke
kuri ya ba.
Ha ba phile ba tuko go tip simvila stili.
Ara ta tsila swati.
Thank you. Ayo ba mo pita mo nati so be onketsa so. Dumela wena.
Kepati. Mama ngayikhohlwa kanjani?
Uyikhohlwa kanjani ndodana?
Oh, isikhosiwe mntanami.
Mzana.
Mama ugibele eDaviton umamthoko baba.
Muba phila abantu eDaviton umzalo wami.
Abantu bayaphila siyagibela mntanami.
Asibonke mzana.
Asandile.
mzalo wami.
Kafati.
My mother.
Oh, yaba ndukhonzele ekhaya lapho kwankwanyana, ngayizwa nendaba yabo.
Yeah, hey man, hey, nathi sithusile, sithuse ngenye indlela mangalisayo mzalo wami. Kodwa ke sizothi.
UNkulunkulu khona kodwa siphinde.
Yeah.
Yeah.
And uhlala khona malanga onke. Ubani
nathi ubani ongamelana?
Ubani ongamelana nathi? Uba akekho. Akekho mzalo wami, akekho.
Boy, day my baby.
Thank you mzalo wami.
Ube mntana mshasane.
Asimsakazani dumela.
Shiya manje zona masofuna ukusimisa ngenhliziyo yini nawe?
Nani?
Bale ntobo yisho.
Eish.
Jo. Jo, ngisaphinda you must never.
Ale ngicela ukukutshela, ngicela ukukutshela ne. Uhlelo lami lokugcina namhlanje.
Siwe.
Ngiyahamba. Ngizokutshela ishow my ngizokutshela ishow my pet. Mama. Hebani. Lebu manje. Nathi evethi Kenya State sigibele. Batho. Exactly 15 minutes after the hour 11 o'clock. Call on the stars. Welcome, stars. Welcome, stars. Welcome, 5:76 a.m. So, song goes to Shala Pine Hora. And let's show me number. Call on the stars. Wako. Oh, Tanda, when and now and now and now and now and now. For home, tipo kulibala joan lena ariki mam kukumam kikala kiliko jamin haba pila batu so weto
kilibela tuo sedi la hao labala mpunta zila
Rebecca li tepo haba riki wana hao wana kupo mateleko Mark 5 Mark chapter 5, verse 24 to 27. Donkele mani ko Mark 5 verse 24 to 27 kaiputa wena ungwana haye na ngabe yine kwenza ukuthi sikubone ukuthi wena ungumntana wakhe na ngiyathi baba ke ka diketso kabe diketso tsa how do you etsa go be ngwana ha yena hai ba no itshwere ka sotho go bundetsetse hle hai ba no itshwere ka sotho ne ke kopa fela go onletsetse mpalle yona dumela
tsetswe
baba
njani mfethu
ngiyaphila ngimnandi ngimasweet
kona saphila mfethu
ngikhuluma no bani kuphi
kuluma no Joseph usethe
Oh Joseph ethema baba phila abantu ethema mfowethu.
Ah aphilile mfowethu.
Uyigibelile nawe mfowethu.
Ah ngiphilekile. Manje ngathi uyahamba ndoda.
Hayi sizoyikhuluma uhlelo nje maliphele.
All right.
Thank you Joseph. Bamsha. Joseph akasigidi zokufunda. Hai ba ni tshwere ka sotho go pore ba le yo mpa heka sezulu iri wa hamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela osifazana waye nomopho eminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke ayenakho engasazi engasiza kalanga ngalutho kodwa kwayilokhu ukuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela osifazane owaye nomopho eminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ezinyangi ayenasezinyangeni eziningi echithile konke ayenawo engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe so Jesus went to him a large crowd followed and pressed around him And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Basotho le kae Batswana le go kae So Jesus went to him and a crowd followed and pressed around him and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had yet instead of getting better she grew worse when she heard about Jesus she came up behind him in the crowd and touched o samsega zwena sekubingele
wena tsamane so ndate ke mthabela ha ke a utlwa go go tsikana
ke botsa ko Mark mtswadi wa ka Mark chapter 5 verse 24 to 27
o ga se le bo ga tsamane
go le boile mtswadi
e re go hanela
Thank you. ngithembe ukuthi usuzifundele. Abalwe langithinta ngenye indlela bengifuna ukuthi mzali wami uke nje uhlale phansi uzinze ngalolu daba uyifundele lona ukulithola ukuthi lizama ukushukuthini ukuzame nje ukulanalyze ngesingawe ukuthi ingabe lolu daba lishukuthini uzokhumbula ukuthi lolu daba liqala kahle kahle lapha yana ngujayiru hen kulapho lolu daba liqala khona indodakazi kaJayiru ebeseyilele ithe uma uJesu Kristu eqeda ukuwela ephume emkhumbini kweza isixuku sabantu bezobona lo Jesu Kristu kwafika isixuku sabantu uthe ithe inkosi yasesinagogu uma izwa ukuthi nangiya uJesu Kristu yawuwela phambi kweenyawo zakhe. Yathi baba, indodakazi yami ilele. Aguse uzobeka isandla sakho phezukwayo ivuke. Wathaguze uzobeka isandla sakho phezukwayo ivuke. Ithe asahamba njalo uJesu Kristo asaya lapha kule ndodakazi ekaJayiru. Ukuhloke simlandela. Ukuhloke sihamba naye. Sihloke simlandela ngasemuva isixuku. Imbahantu utsama yalo. Wathola. Retibu rifa Sia Hanjo tsa Kufika lo ntaba yena ha ha isa tho Helangacho ngasho ngithi hayi cha no baba lo waye yi celebrity shem. He? Nasho uJesu Kristu waye yi celebrity of note. Once again, his fame preceded him. Ngoba he was surrounded by isixuku sabantu. Kanti abanye kadabanye kathi bezobona ukuthi iziphi imangalisa zoziyenza. Uma ngingedwa ngiyacabanga ukuthi hayi kade kunzima kanjani for abafundi bakaJesu ukungidlula phakathi kwalesi sixuku. But at the same time omunye angasho ukuthi kodwa uJesu naye kade anamastoka kodwa Nkosi yami. At the same time ohleli nawe uyona ungasho ukuthi no uJesu kade anamastoka no ngempela. Because now, we know Sfazane, Los Fazan obehlushwa yisifo somopho, iminyaka eyishumi nambili ofuna ukusebenzisa amandla kaJesu just ukuthi aphile. That is why I say, kodwa nayo uJesu Kristu kade anamastoka. Because now, this woman, kade angafuni next, bekafuna nje ukubamba umphetho, bekafuna nje ukubamba umphetho kaJesu Kristu. But now the question is, what was her problem, Lois Fazal? Ngabe inkinga yakhe beyikuphi na? IBhayibheli lithi wayenesifo somopho, kodwa lokhu akacaci kahle eBhayibhelini. But an issue of blood suggests that she had menstrual problems. Oh yes, I said it. The issue of blood suggests that she had a menstrual issue. And this would have been a serious one. Ngoba ngokwamaJuda osifazane obekade sisikhathini, she was regarded as unclean. Juda uma usesikhathini umuntu wesifazane, she was regarded as unclean. Ngiyacabanga ke being unclean for iminyaka eyishumi nambili kade kunzima kangakanani kulo wesifazane. Being regarded as unclean for 12 years, I can imagine how hard it was for her. Kodwa nako kungishaya umxhwele ngalo wesifazane. Azange acele usizo. No. Azange acele usizo. Ofisha ngimboni icala. No. Angimboni icala. Ngalokho ngoba khumbula ukuthi she was unclean. Instead what she did, she joined lesa sicungu esicindezelwe uJesu Kristu nabafundi bakhe. Wabe sethinta umphetho kaJesu. She joined lesa sicuku ebesicindezelwe uJesu Kristu wese thinta umphetho kaJesu. Kade angafuni okuningi. Kade angafuni okuningi. All she wanted was to touch his cloak. All she wanted was to touch his garment. Nothing else. Kade angafuni ukuxoxa indaba noJesu Kristu. Kade angafuni okuningi. All she wanted ukuba close to uJesu Kristu abambe umphetho wengubo yakhe. That's all she wanted. Just ngokuthinta umphetho wabe sephilile completely. Just ngokuthinta umphetho wakhe wabe sephilile lo wesifazane. Ke rata mo taba ena. Itse haqata umtshwara. Jesu Kristu fellwa ke matla. Itse maqeda ukubamba umphetho wengubo yakhe waphelelwa amandla, wabuza wathi ubani oqeda ukungibamba. Ubani? Nokuthi kungibamba abefundi ubuza abefundi bakhe bamangala bathi thina sizowazi kanjani mfethu. Hayi mfethu ungazodlala ngathi wena. Eba ungazodlala ngathi thina sizowazi kanjani ngoba uyabona ukuthi abantu baningi kanjani la. Uyababona labantu baningi kanjani sizothubana ukubambile ngoba bonke bafuna ukubamba. So sizothubana ukubambile thina. Hayi baba ungazosibuza lo mbuzo osibuza wona baba. Hayi udlala ngathi yazi. Sombona kanjani ngoba uyabona sicindezelo ufakwe emaphakathini. Uyabona ufakwe emaphakathini. Besiqotho uzosibuza ukuthi ubani ukubambile. Abantu bangapha eceleni bangapha emuva bangapha bambile. So azi kanjani? Uthi cha. Cha. Kunalo ongibambile. Kunalo ongibambile lo ongibambile khona into ayidosile kimi. Khona into ayidosile kimi udonsa amandla kimi. Hayi. Angeshona ngebhada simazi mfethu. Angeshona ngebhada kodwa ngokuthuka lo sifazane. Ngokuthuka lo sifazane wayisondeza. Wathi mina baba. Wathi mina baba wathula wambuka. Wathula wambuka wathlalela. Ukholo lakho lukusindisile. Wathi ukholo lwakho lukusindisile.
Fiyeno
sondeza walivuma icala wathi baba yimina wathi hamba ukhulu lakho likusindisile
ungesabi kikuthixo nginawe Jesus
ungesabi ungesabi kikuthixo
Mabang
by put a mobile to think that you are Kaina Nagulangia Corn Nagulangia Corn a Hambana Babangata and the Baliti Yavata born Buti Ingabe Imangaliso Zenza Janina Babangata Ban the Balin Mode. Betiyabona nelinyane
Jehova
Babang ne baba tla ubona fela wa ka butla mtsosa na
Angeke
impa impa
yonke
fazane u ne intention impa oh msadi ona uyile kwana atiba uyelang kwa lalela lo sifazane bekazi ukuthi uyelani lapha yani lo sifazane ngathi angayelanga kuyobuka ukuthi laba abanye bayeleni na lo sifazane ngathi angayelanga kuyobuka indaba zabantu ubeye lapha yani because he had an intention yokuphila azanga sabe ukuthi abantu bazothina azanga sabe ukuthi leso sicuku sizothina ingakho angazange efuna ukukhuluma ukuthi kunginani na wathi uma nje ngibamba umphetho wakhe wathi nje kuphela uma ngingabamba umphetho wakhe baba ngibaruna siyahamba baba ngibaruna ubona re tswa mekgatlong baba ngibaruna ubona re tswa dikereke baba ngibaruna re re mole a hona bophelo baba ngibaruna uthi angithola impilo kulo mhlahlo lo yami forgetting ngore tabataba ikawe.
Zulunge ungesabi kobandi
ngakho uJesu Kristu aye athi yena ukholo lwakho likusindisi.
Zulunge ungesabi
funa namhlanje mzali wami ukuthatha uyibuke
kobandi
wena ukholo lwakho lingakusindisa na. Udutimo udutimteng wakula ubetheng wakula untlung wakula ukospetle ingabe ukholo lakho liyakusindisa na noma ufana naso lesaxhuku lesiyana ebesifuna ukuyobona ukuthi ingabe indodakazi kaJairu izosinda na noma ufana naso lesaxhuku lesiyane ukukholwa ukholo lwabo kathi bangakholela kuyena ngaleyo ndlela leyo noma you go ebandleni because of an intention eyokuphila noma uya enkonzweni every Sunday because of an intention yokuthi ngiyophila lapho engiyakhona noma you just go there for the sake of going there. Sonke lesaxhuku sesambamba bonke athi bafuna ukumbona but not all of them were healed. Bonke surrounded him but not all of them were healed. Only her, she was healed. Then he came to Tori. Bona ne ba sa batlo for this one now. Bona ne ba sa batlo phila na. Tshepetletseng re ka fela bona ne ba batla ho phila. Ke na le tshepetletseng ka fela bona ne ba batla ho fola. Because of their faith. Because of their faith. Ba ba bona sanga ba phila. Kwaphila usukele kude le. Wabezwile ukuthi uJesu Kristu uyasondela wathi nje bangabamba umphetho wakhe. Ukukhululwa kwakhe kusindisile. Because she believed. Because she believed and she trusted that it would fall.
Kodwa wasubuthi.
Not about Kereko, it's a Maya. It is not about mo prophet or Tamaya. It is not about Mohato or Tuini. Aba ikowe
ungesa ungesa
utsho ke wena uyafana nalowo esifaza noma ufana naleso sixhuku ebese lapha ya utsho yona buna fast we introspect to share ngabe ukukhulu lwakho wena lingakusindisa na. Tlhagiyoko ho yena ka tshepo
jwalo
o funa siya ke yena nge themba
mphuthi
yena uya philisa ufuna siya kuyena ngetheba ukuthi yena uzosiphilisa wonke lokho okusiphethe kuzophela
swalo anti Jesu ona mbo
sa di tsamaile dingaka a di tsamaile dingaka
o wa mbiza
a sa tsebo hore ba ka yetsa
o mbiza
bua le wena ka mtsutsu o ke bua le wena ka mtsutsu o o tsamaile dingaka ka ofela a ba bona go tshwereke
o
ke bona ke bua le wena wena o ile go nga kenge holo
Jesus
ile wa ya konga kenge holo na
ona ona bon ha kilela
atumetse ho ye
kilela
atumetse ho ye
hore
ntate mpona hore ntate mpona ho skina tshepetle
tsa
wena hore wena o zo yenza kungaphezu
ona ona
Tata baruna ukuthi sibeke ithemba lethu kubo dokotela basemhlabeni. Uma bese sihlulekile abo dokotela basemhlabeni and then we forget ngalo phezulu.
Oh na mbona.
We forget ngalo phezulu.
Hakilila.
Ukuthi lo phezulu ungena nalapho kuthiwa ungenwa khona.
Lo
phezulu ndlula nalapho kuthiwa ndlulwa khona.
Ambitha
yena
uyangena. Oh, na, ye, ufo lema, ma, swalo, anti Jesu, unampona, akilila, akilila, kilila, swalo, ambiza. Matswalo, matswalo, matswalo. O ambitsa.
Ambitsa.
Ritho, ritho na hi. Ufo, ufo le ma. O ambitsa.
Ambitsa.
Matswalo, matswalo, yo ambitsa, yo mbobo, oh, na ngwanesu, o folema, matswalo.
Ikatumetse ko yena wa ubitsa, o tlo fole matswalo, ba bangata ba rona re ya kula. Ba bangata ba rona re ya kula batswadi baka. Scripture sa today se tsa gore re ke re ipotse nkabe ukholelo wethu na lefana na loya wesifazane noma lefana nala baqadi balapha esixukwini laba baye babamba umphetho kajesu kodwa sange baphile kodwa lo waphila usuke la asuke khona ngobe nethemba ukuthi uyophila la yakhona. It is about time. It is about time. Let's stop blaming the churches and let us stop blaming Mosman, Mosman. As much as we try to carry on with Sunday, we try to take off the layer, wrap the cover, but to call Jesus Christ, we call
Thank you.
umvumo naye insizwe
wani
nhlanhla mdlalose futhi sawubona
sawubona futhi kunjani
siyaphila singezwa nina
siyaphila happy easter tide
happy easter to you too my son
yes yes
sicela usithathe ukusibeka insizwe
ngiyandingelela ke abantwana kamthukana kandaba apho nalele khona umsakazo iRadio Veritas the good news for the change. Namhlanje ke ngizokhuluma ngokuthi today you will be with me in paradise. Today you will be with me in paradise. If the first word embraced all mankind within the scope of the dreadful act of crucifying Jesus and the potential of forgiveness through his prayers, and the second word narrows its focus to one single needy sinner, God not only sees the whole world, but he sees it made up of certain individuals. Ngikhuluma kanje ukuthi uNkulunkulu akabheki nje kuphela umhlaba, kodwa ubheka nathi thina sizoni. Ukusho khona ukuthi ezulwini angeke wangenelwa ngomunye umuntu ezulwini. Ezulwini wena uyazisebenzela usasemhlabeni ukuze uthole umvuzo wokuthi uyongena ezulwini.
Oh yes.
Akukhuluma ukuthi today you'll be with me in paradise. We are looking at thina shoot it's an introspection. It's an introspection yokuthi esontweni bangajaja, esikolweni bangajaja, emsebenzini bangajaja, but wena awuyindoya lutho. Kodwa wakhohlwa ukuthi thina emhlabeni asidalelwa ngokujaja abantu. UNkulunkulu kuphela umuntu oyosijaja. So into umuntu akayikhulumayo ngawe akumelanga wena uyithathe uyifake ngaphakathi kuwe wena, because wena wenziwa ngomuntu kodwa wenziwe uNkulunkulu.
Oh, yes.
And then no man is beyond the hope of redemption in whose soul still lingers some fear of God. And as he spoke, faith rose in his soul and he blurted out of his appear, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And it was a plea that did not fall on deaf ears. The response was immediate. Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. And paradise is the most sacred place. A paradise angeni noma yini, angeni noma ubani. Kumele uyiqoqe ufane noMoses ushiye badatha moyongene paradise. But uJesu uphendula isoni. Isoni esaziyo ukuthi sonile and siya accepta ukuthi sizokhusifaya noJesu esiphambanweni. But sithi yazini, mina I deserve to be crucified. But wena ula because you don't deserve it. You don't deserve to be here. The son sizwe sidefenda uJesu against the other thief. Lebe busy mlahlela ngamagama. Ukuthi phela awu, angithi wena uyakwazi ukusave abantu. Sisave ke nawe. So into esifundayo ke ile ukuthi noma umuntu eyisoni, into ebalulekile iyodwa cha umuntu ukuthi amsabe uNkulunkulu. Uma umsaba uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubusisa, uNkulunkulu uyakusave ekhathini ezinzima. So into ke leyo masikhuluma ngeEaster, and I expect to see abantu bejabulile ngeEaster, because ngeEaster uyafana nomntwana omncane oqeda ukuzalwa. NgeEaster sibuyela back esiswini sikamama, njengoba uJesu wasiyala ukuthi sibuye siyabantu abasha abangenasono, abangenasipi, abaqala unyaka from the new slate. That's what it's all about. And I pray and hope ukuthi while we are doing that,
we can save abanye abantu ukuthi nawe bayibone le ndlela le thina esihambayo ukuthi imnandi kangakanani. Umuntu makaye esontweni, makangaye esontweni uyohlukunyezwa. Makaze esontweni ukuthi yo, I can't wait for next week. Umuntu mayivuke esontweni abe mafulufulu, indlela uNkulunkulu ayifunayo ngathi. So yiyo isifiso sami, ngikhuluma nomlaleli ukuthi masenze abantu bajabule ngokuba khona kwethu, sizalwe kabusha. Ngiyabonga mfethu.
Ngikubongile mfethu, uNkulunkulu omusa sengathi angakwenza kahle kanti futhi abe nawe.
Ngibonga kakhulu mfethu.
Sibonga malume. Ngibe isikhathi sami ngitshela ukuthi umzuzu ibili nesigamu ngaphambi ukuthi libumbane laphayana ihora leshumi nambili khona la emsakazweni wakho umsakazweniisho kanjalo sekuyayivala ngithi babaye. As for next week, Father Tabo uzobe naye ngolwesithathu nangolwesinasengiyindlela njalo.
You have a heart.
Ngiyabaleka.
Yes, to be.
Bayangidinga kuphi kuphi.
Bayangidinga
kuphi kuphi.
Serenity.
Inceku uFather Tabo. Uzobe ehleli nami.
Uyazi
ukuthi unohlelo ngolwesibili.
You will come.
Uzoba nami ngolwesibili, ngolwesithathu, ngolwesine.
Gonna conquer us. Never surrender.
Mina ngizoze ngibuye nge
27.
Mina
sisters are there.
Ngathola umlayezo. Lungu uyakaya. Lungu uyakaya.
Look deep inside of you. Find a strength.
Ngathola wakha. Kubani mbedi. Kisalo kuqetela dithuto.
And it's not for today.
Kisalo kuqetela dithuto. Tomorrow. Kitlo khutla ka di 27.
Never
had never tapped the moon, but a table can talk a hunter fair.
Render,
come talk a hunter fair, Liana, or tell talk a hunter. So for 2 weeks, I'm going to lead you to Liana here for the table.
Ask you,
okay, who cut it to the 7th? I'm going to go. 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 I'm going to
Au tiwe baba mara ne se ke wa tsama ke ra o ntsia fela ke le je
ai never ke tsama ya msadi wa ka
ka di 27 papa o be mo
okay ke tla be ke le mo ka di 27 mme wa ka
ke pa hore mo di tshutse mtsa ha o modima bena le we
ke ka kopa le ntshapedise mtswadi wa ka
thank you papa
le buile mme bye bye.